more music on DavePlay.com.
Toka ulipotuacha, motutia nazidiwa. Bibi pressure, pressure, na yakatangulia. Bado tukumbe, ulale salama pema. Japo moyo nina tukutuku, natamani kusema. Niseme, zile maliusia, usutusia, tuligawa salama. Zue na zote tukampatia, tuswendu kulawama. Ila, zue na kaka, amebadilika sana. Yani shamlake mizuwa leo, sio yule wa jana. Natamani ungemwona, zue na japo ungemwona, zue kidogo tungemwona, zue.
More music on DavePlay.com.